waxaa maanta cisbitaalka weyn ee magaalada Mandheera lagu daahfuray tallaalka cudurka jadeecada. Xilli dhowaan deegaano ka tirsan ismaamulka Mandheera laga helay cudurkan. Agaasimaha caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka Mandheera, Isaaq Aadan, oo ka hadlay daahfurkii tallaalkan, ayaa sheegay in tallaalka jadeecada loogu talagalay carruurta ay da'dooda ka yartahay 5 sano. Waxa uuna tilmaamay in tallaalkan uu socon doono muddo 10 maalmood ah guud ahaan deegaanada ismaamulka.
Ani magacaygu waa Isaaq Aadan Cabdi, director public health. Waxaan meeshan u joognaa inaan launch gareyno oo campaign oo tallaalkii measles oo carruurta 5 sano ka hoos jirta la tallaalo. Taasna waxaa sababtay xilligan abaar dheer aan ku jirnaa. Xilli kastoo abaartana ilmana difaaci jirka ilmana faqadu waa ku yaraanayn, marka difaac jirkana hoos buu u dhacaa sida caadi aheyd xilli abaar kulli.
Agaasimaha ayaa dhanka kale tilmaamay in 104 caruur ah oo ku nool degmooyinka Lafey iyo Takaba laga helay cudurkan jadeecada.
Mandheera County waxaa laga helaa outbreak of measles. Haddadaan aan joogno bishii Oktoobar lasoo dhaafay, outbreak baa dhacay. Samples aa Nairobi loo diray, confirmed cases in Mandheera West, Takaba and Lafey. A total of almost 140 children were affected so far and they are line listed. Taas aa nugu sababtay inaan xaruurtii Mandheera County meel ay joogaan from Mandheera paka Takaba dandu kutulo kambeenka wuu ku socdaa.
Sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay in tallaalkan ay doonayaan in 155,000 oo caruur ah ay gaarsiiyaan guud ahaan ismaamulka.
Launchingkan Mandheera istaan ku qabanayna waa waxi county dhan ka socdo. Ujeedadan waxay ahayd 155,000 children under 5 inaan tallaalka wada gaarsiisno.
Ugu dambeyn, agaasimaha caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka Mandheera ayaa waalidiinta ugu baaqay inay caruurtooda geeyaan xarumaha caafimaadka si ay u helaan tallaalka jadeecada. Waxa uuna carabka ku dhuftay in 98 xarumood laga heli karo tallaalkan guud ahaan ismaamulka.
Waxaan u baaqayaa bulshada reer Mandheera, maamooyinka, mababa, inay caruurtii waxay 5 sano ka hoos jiro goobta caafimaad ligeeya tallaal waa ka heli karaan. Those are fixed health post, 98 oo fixed health post aa laga heli karaa tallaalkan. Waxaa kaloo si ziyaada ee meeli oo temporary post kama market soko na ile pale ambayo tunafikiri watoto wako wengi hapa, kama kuna duksi, kama kuna pali popote tutapata watoto under 5. Our teams were adding, marka we have got a fixed post, temporary post and mobile population. Marka waxaan u baaqay reer Mandheera inay tallaalkan ka faa'iideystaan. Ujeedadan waa intaas. Waxaan ku codsanaynaa inuu caruurtii 5 sano ka hoos oo kulli goob tallaal la keena. Haddu kuwaan inta joogaan ka bilaabaynaa. Qoraxdu waa nagu kululaatay, maamooyinkana cabaar ay meesha fadhiyeen. Waxaan rabnaa inaan kuwaan tallaalno oo exercise-kana saaki ay teams waa baxeen, teams field ay ku jiraan, in laga faa'iideysto ujeedada waa untaan.
Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.